yo studio tamani ke de kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sew jamnyal sakrabe kedibe dental pelle hal nan en bangal hewtagol jam dewrole gotuma ko bibe leydi mali yeli ewtagol hejo golle transition e boutugol alum sadaje yimbe gouvernement be hande yambina leel adnor alandu fufu nyoloma hertanango bibenam bittobe yo e wattumo ko buri millioji nay bibe leydi mali na tiagal leydi ndi president kiddo leydi burundi kadiado kiddo ben fedde runde afrika le mali e sahel ngel yoppi aduna alkamsare kenyan woni ko pierre buya yawti batta nyaw coronavirus di woni sembe kabaruji amen hande kikiri aljumaare sappo e jetti lew december hitande 2020 bismillah sakral dental pelle halnen en hewtagol jam e dawral leydi mali yeli yewtagol men golle transition men yewtagol golle yewtagol men hejo golle transition o men buutugol am saddaaji yimbe le gouvernement o men e kanyo duno yewtagol sariaji e bangal wuteji e men e hawrtinde ka gollira wuteji fuf le men gollira wotere yo yelaaji ngada di le tongade joberde men e ndedo galdo dental do golleji talkurundu dum wadi hultandu kenyan bamako do kedan docteur Abdoulaye Sall wi neddo mbiyen galdo dental ko hanni Moussa Mali Sissoko e do fistan Ousmane Nialboul
la rior yo togol golleji lamorde no wira le kaldangal waawa latade so wana no gara sariya ngal yewta dartugol golleji kubal jukkititongol kaldangal do sariya tumbande capande joyi e jenay capande jeegon e didi wadan fa gube kedenin e mali de ardine golleji di secretariat golleji kaldangal do tawe e juude mudun no fu ko han latade kabaru mali kabaruji bamaadi le golleji kandi gollede le lam hakundeji o na kani jewte do daranade kabaruji tati mawdi sanne fuburi do kabaru no mali wori hande ni din woni daranade fandena guwada yewtugol nuga sari leydi ndi e daranogol uteji di lam o an hani wadde e bodi mudum fu fabibe leydi ndi fu ndokindira juude ti dallaji di darta hebana jogala hun janware habude e tewtude kube jogide kabode de
groupe concerné tawena le tongande jettoberde humtande men nyande alkapsar sappo jeddi lew december hitande 2020 bamako do gollirde honjotobe centre carter holliti wide ko golla e le talkuru aljendu na famdi ben tongande de holliti dun no wide wattu transition on awi nawtorade bangal yirwere golleji mayridi ben non dun famiri kabaru ar non dun famiri kabaru on ben kam ardibe yogabe gube kaptoje sinin be talkuru jam e dawralndu mohammed ousmane ak mohammed dun yo secrétaire général gubal cpa ben no kedja dun hala dental pelle lul ngal inclusivité kadana ko hanni kam du fastango Ousmane Nialboul
kabaru mojjudo de kaldangal e kolliti min ko hani jewtede dun kabaru jididi goni do mun be cappike min wiide bangal ko hani jewtede dun wana wajibi tawe ko jewtete do nugal sariya kolliti ndi wiide nugal sariya ngal wana do woni ko fali fa kaldangal ya yeso tobere dide berde yo daranade ko yaawi golleji conseil consultatif do daranade yirwer e region ngaji sa hangal kolliti ndi gubede ko yaawi an hani waddede no watte fu yalla ede pousse sabbi larme leedi tan han daranade dena gubbi leydi ndi na hani waddede no watte fu yalla o golle ana jottine yalla larme o ana lato goto golle o fu tawe golle goto gouvernement darono dun kolita gubbi ci nyininde de fu de dabe ana mo isane mido mila edi way wadde fa golleji di kebe jaayeso
sakra ba wi tutore hakla ba du kabar amene bangal bembe amene facebook e twitter jooda hal hakunde syndicat golloobe furuba leedi mali e lamukoobe be fuditi beta ko o ben balidi di tiagal ko be ben feddende hulti metta mayre e do ko president transition o haliko ben andon dun hande timata ben murtere golle mabbe wattu minwi fahande le kabaru di ben leedi mali sifa wita wita na wembi sanne lamukoobe be faysu ben dabreji piadi bangal faminde yimbe la du farati ben faratiji di ben ko heewi na heddi gollede adadu mabbe be dun batta wita wita na hulbini e wi ministre ben mani do malinkobe gonbe tiagal leedi ndi ko buri millioji nay bibe leedi mali ngoni leede godde ujunaji kewdu dun no ben yimbe mali ben ngoni mursube yonkiji mun en le ben duubi joy gamben jabiri di kedan ko ban en mudda isufu mayga e do fostan Ousmane Nialboul
le mali nyalom adnaru kejanado himbe yawbe njolari yambinama hikka le wattu mo yimma daraji gondi wadde holidinde himbe yawbe njolari njara do labal hitan hikande region kay wonno mo yambrende wondi wadde do sisili torraji nyaw COVID-19 e golleji himbe wombe jolaari e wi minister humuninde himbe mali wombe sella e natindiral hakkon wi ba afrika e rewbe e sukabe woni burbe hebude torraji le yagol jolaari e tuntunka fu etawede wana minister nde wana association malienne des expulsés walde ribbabe wartude wala fundo kodo adadu be rewbe e sukabe le mudon minister nde holti wide mali ngobbe wombe sella ananja million nayon be kolitibe himbe temetaton e chapande jetno e joyon woni be yonkeji mo be mursa batte yagol jolaari le tuntunka le di dubi jo chakidide le hitande ujinaji de sappo jeddi himbe temetaton jirobe le region kay woni be yonkeji mo be mursa do mayo jigesi e wi minister humine e mali wombe sella hewbe do woni majube do tule jareendi ko be mimsi do mun faadun sella lamu ko be mali ana gondi e wadde imma daraji gollidinde e leede godde bangal natugol kaake e gollirinde do sariya yalla yagol jolaari ana wadira do sariya
basi beedi monude to mahina turna batte jogolam bien chatun jam tiagal la majirande landini ben nyande altinerande fedde yimbe darani be finatawaji mahina adpm yalla mbien hultide ben jogola bondo suma jop jogola bondo suma jep bangal ben odo chatu o sukabe mahina yimbe le yogabe dunno majike kenyana daladi fedde adpm bangal anya mabbe ben hinade jogola chatu o fahande le kabaru di to tumbututun no kewal njam mayo niger ngona jukiti ben wadde bonandaji ko buri unyaaji jegomo yimbel unyaaji jegomo yimbel ngoni hebe torra ben hakki torraji ben hakki taruji dun tembere joy gesse ngoni njoli be bento dokire le cercle gundam nonaka non dunno to mahina tunno cercle le cercle tumbutu e wi ben hejabe lamu lui hejabe lamu tunbe yunusa mayga ben yo mer dokire kelna nakum hanni abakin jatara e do fastango alcisi
kabaru o beedi ke tiidude burde hono ko arande ko sabi won nukkule goddo to ndiyan naati ne nukkule to ndiyan dan nabbito ana gaudel bangara ko yottoto hectaruji temen nay chapan jeddi jeddi maro woni ko boni nukkule goddo faahi won ton to alkama e gabu remete ko ndiyan dan boni ko yottoto hectaruji temdere chapan jeddi tati no alla muyri dum hitana hik so hinni kemi ammo jami baawa yaltude e majju dabaaji di ko heewi mudum fu eggi yaade sahal leendi ko hijji ko yaari nangi lendi to won to ndiyan da yotta ki tafu
president kiddo liri burundi e kadiado kiddo ben runde afrique le mali e sahel ngelle yuppi aduna nyande kikiri alkomsare batte nyaw covid-19 wattu mo mbion yahano hotel makuto paritun yo tiagal dun ben jukungo leedi makko batte wara hore mo holita o wadi do mbion president kiddo goddo mbion melko ndaday keddano keban en imdana kilu may gaydo fostango alcisi
Pierre Bouyoya ngonno do e machine ballo mo fofude ana heba yontere le suudu dogotoro goto bomako le wi kabaruji kebaali iwdal suudu dogotoro to wonnoto nyaw mako o irtikeno nawiri talatarnde fade mako wattede le avion o nabe paris le jam alkamsare Pierre Bouyoya yoppi aduna wakati mo yotti leedi france fade mako nannere le suudu dogotoro to hanno yaadetu no holitiri wi de kabaruji kebaadi ana heba jonte tati ko Pierre Bouyoya yoppi darne kejaado mawdo le fedde union African le lady malini darne mo o wonno ila 2012 o hokki feddene talkur mako yoppugol golle tiagal ko suudu saria lady burundi jukki mo kaso faanu maydo hewto e mafu le saria charaado tiagal mako o jukkama sabe le hitane 1993 hollitama wiide kanko woni mbardo horejo lady kiddo noddirteedo mershor ndandai gonnodo horejo lady burundi ana heba duubi noga e jeddi odo saria charaado mo jukka e mudum pierre bouyoya holliti wiide tun saria politique saria wada kanu haniri Pierre Bouyoya yoppino darne mudum le lewru novembre bettindu fa o heba labbinde hore mako pinudo nogay nay lewru novembre 1949 rutovu le province bururi le lede burundi Pierre Bouyoya yoppi aduna sapo jeddi lewru novembre 2020 du mako ana waranno chapan jeddi e go le gourda mako kanko horejo leedi kiddo burundi jangile ecole noddirteedo royal des cadets de bruxelles le lede belgique le hitane 1967 tiagal mudum jangoyde le suudu ecole soldatien le hitane 1970 wadde 1974 tiagal majjum yehi ecole noddirteedo application de troupes blindées tiagal ko yalti le suudu ecole du ko Pierre Bouyoya normalement le hitane 1975 horejo kabotobe duubi didi tiagal mum o latike commandant kabotobe gitega le hitane 1977 wadde 1980 duubi jeddi tiagal mum o fottini horejo leydi Jean-Baptiste Bagaza o wide kanko woni horejo leydi le hitane 1987
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakra o songare men le kabar jo amen nan da raison ga idi am jarno to masina to hulta wiide jande sukabe do ngena jogola kabaru gesse maro kany le office o wadi kenyan sapo jidi lewru ben december to denna to masina to fanda mudun woni kambe ben tutude kambe chapan en jon sukabe kinibe odo golle o men sifa golleji ben sifa golleji hantiri bangal golle gesse denna do latto sababu simbinde bawde mabbe ben je jogola do engrais ko nande mun landidi ngal do kartal woni dental suka be ben yiriwere commune o e dou faba ben ONG tare ko yoro so tonno ben fedde lulne plateforme structures et institution wadi carol mudu kenyan carol mabbe kala ben lebbi tati kenyan alkamsare sapo jid lew december rang ben ngal latike sababu hultinde kala ko heba e le imadraji e bangal e dosu chud dokotoro di e le fesagol sukabe ben sukabe tunbe denno hawriti e kawrot ngari kawta ngan woni mer en commune ngaji jene en songu ben hejabe gollirde demal e kanye margal da waji mbiyan kala ciuri dotoro gonbe tunbe nanno be kuli be hawri do mbiyan ko hani gollede lebbi tati garoji di ben karutal galla landingal do karta wonne fedde leedi madi ko moninde e yirewere e le sahel ngel e do faba dun UNICEF en timnan na kabaruji di to sikas tun hultam wiide batte mbiyan yambereji cakita hitane de mbiyan imadraji ana wondi wadede le lumboji mbiyan gallurende nanno goda fufu ana fiya dabare no heba ben kalisi sede bangal ngadobe ngari jawabe be kadle e kanyo dum inobe ben hokko e munne ko nande munne dum timita kabar amen mitino tan wasata fuf humpitade bangal bembal amen 3w.studio80.org ma dum noddo jamu 37321 wasata yotere meden magazine
studio tamani